Watching the beat is so sweet. This for me, girl, is so sweet. Baby,
when you come up, when you come up,
so sweet, so sweet.
Kiriza baby, fetwa tamo kago. Kankuzini na mazina, gari na gano. Wine a few waistline, na 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 na. La 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 la, what baby wakola? Aye, oya galone kenze vansekere. Ah ah, busiri na visanyi zo kuchikola. Eh eh, oya gala kuwani kasteta si. Ah ah, oya gala kuwhatsapp yola ba. Eh eh, ohuli na TV no vikutami lava. Yoba no valila baba tunula valize vaseke. Stick to the plan or wrong time kwe. Better serious ndi uwo kwe.
Baby kwe tweso ula aye. Baby kwe mkwe ulila aye. Baby kwe tweso ula aye. Baby kwe
katikamba aye.
Jagalo mpepo mkwa nukwo
aye.
Nyole na mkuchi watocho
aye.
Kiriza koba tulabeko
aye.
Hata kumanyika kwe katikamba aye.
Jagalo mpepo mkwa nukwo
aye.
Nyole na mkuchi watocho
aye.
Kiriza koba tulabeko
aye.
Hata kumanyika kusomeko.
Kusava Luganda simu kwa no. Kuwadene linya kwa chikwa no. Na yode lisate jene. Ninani wansiwa kwa chene.
Ya bemete jumede. Kugubile danyo zili davide. Bompa bompa nzonko vya musono. Mazina gompa my love. Kanyo chanyo my love. Kogi topi na jida san benova. Kaki tapi na ya benda. Boyfriend da bide a big spender. Jiga 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 pantenda.
Baby kwe tweso bola. Baby kwe mkwe ulira. Baby kwe tweso bola. Baby kwe
katikamba.
Jagalo mpepo mkwa nukwo.
Aye.
Nyole na mkuchi watocho.
Aye.
Kiriza koba tulabeko.
Aye.
Hata kumanyika kusomeko.
Katikamba aye. Jagalo mpepo mkwa nukwo.
Aye.
Nyole na mkuchi watocho.
Aye.
Kiriza koba tulabeko.
Aye.
Hata kumanyika kusomeko.
Baby kankugavide dagala. Mkwano gukula guna tutuga. Watuke watuka vachikuwa. Bimulivi unya na yote
kule. Love young ajanko wa simsima. Kusame ngomu pira benzima. This one I'm a big tune red killer. Sechenda vye.
Baby kwe tweso bola. Baby kwe mkwe olela.
Baby kwe tweso bola. Baby nze mkwe olela.
Katikamba aye.
Jagalo mpepo mkwa nukwo.
Aye.
Nyole na mkuchi watocho.
Aye.
Kiriza koba tulabeko.